promotion, the act of
local music. Mulire chikona sebaka Sula mchidula sidaka Bandia kuzange sikwedaka Chitondeka mutailelo sidaka Mulekeba nyimize chitube chakuteli mubala Ngebya na vyeswata Mungi kuteli na kuswala Tumenge batu mabachila batu mabakumale yomabala Ngebya na vyesasebe kumba nevya kila nyomu matala Tolina, kwa tolina sabo tewetega Wano wakule mye dongo gojita Petuli basi jiteli vya kuzira weko kilida
Wansiao
Omuziki kutu nyumira
Wansiao
Tena biwala vietara
Wansiao
Oja kuhuliro mulido
Wansiao
Tuzina wetu kilida
Wansiao
Omuziki kutu nyumira
Wansiao
Tena biwala vietara
Wansiao
Oja kuhuliro mulido
Wansiao
Hey sexy girl Laba wena wezi mbenga chipande Yita weza chiyakara mugambe Nebe nebe naze kuwade Kubanga resi kula bemba gomurwade Hey sexy gyade Laba uliko mbubu baby you gyade Laba wena wezi mbenga chipande Yita weza chiyakara mugambe Nebe nebe naze kuwade Kubanga resi kula bemba gomurwade Sexy gyade Ntuli kupate Kunyumiro mazina tuzina date And don't go looking for the latu kola budget. Hey, ngato salabu damage. Siliki just na kuvira burijeti. Hey, what you can do? Look up on the pretty girl, she look brand new.
African beat.
Sabo yita mind you. Wano tisa se kofe ba na bariko. Tukola biliko. Tuzina we tukirira.
Wansiao.
Omuziki kutu nyumira.
Wansiao.
Tena biwala vietara.
Wansiao.
Oja kuhuliro mulido.
Wansiao.
Omuziki kutu nyumira
Wansiao
Tena biwala vietara
Wansiao
Oja kuhuliro mulido
Wansiao
Sinabio sobola tukutu kumukoko Kalipuso na goma zina kamutindo Obatobi sobola kwitula wansi Sunda paka chini zina paka wansi Ebango twali wanika Kudansi kipose babi twa kawaida Lekaze legazi wa Setopita balivu kindo kwa spider Kona sebaka Sula mchidula sidaka Bandia kuzange sikwedaka Chitondeka mutailelo sidaka Tuzina wetu kilida
Wansiao
Omuziki kutu nyumira
Wansiao
Tena biwala vietara
Wansiao
Oja kuhuliro mulido
Wansiao
Tuzina wetu kilida
Wansiao
Omuziki kutu nyumira
Wansiao
Tena biwala vietara
Wansiao
Oja kuhuliro mulido
Wansiao
Brand new, hey, sabo yita manju Wano tisa seko feba na bariko